cuudu chaamudi yogaaji di mbaawa woneede sabi njiya ana heddile muɗum faale ñalawma hannde o ñegeeje kewɗe njiyam pep bonannda ilameji ɗi kana wondi maateede fa ham le ngallure ne faa yettoole région ŋaji yogaaji le liide amen ndi bla ana le région segou yimɓel heewɓe kañum en ka eggi nokkule mu'en saabi ɗiɗo ilameji yoga e maɓɓe wonko seedeto dow hen
e liluka songomi so hon ɗiɗo cuuɗi mimi leydi hanafi neɗɗo heddolli hen min dartan suuru nokku goɗɗo hewti mi yeeyi puƴe dow terɗe am mi yahay l'hôpital alhamdoulillahi goto fofna selli jam kammuji ɗi sammini cuuɗi amen ɗi mi ngala ɗum bawɗe mi moƴintinde ɗiɗo cuuɓol cuuɗi amen ɗe fof boni mi yahata fe caggal kalisi min naɓari sukaɓe am ɓe l'hôpital
ko wembini kasem fewɗe ɗiɗo toɓoji ni woni ñawuji mbawɗi raɓade ilameji ɗi tordaji kewɗi wawi yettinde bangal cellal noon holitiri wiide kanko professeur Dawda Kassoum Menta le wi oɗo docteur o gollowo docteur de plongé ñawuji kewɗi goɗɗi wawi yettinde neɗɗo
ɓuuri hewde e fonceji kewɗi fa yuppi ɗiɗo jammiji natan dun e jam ɓulli ɗi mi wasan binde ñawuji choléra e ko lande
mum
le suudu ministre kumaniɗo cellal fa yetto yirwere neɗɗaku holtama wiide wam dabereji pihaɗi to mbawɗi latade sababu haɓude ɗiɗo ñawuji docteur Amadou Kone kañum woni keƴaɗo gollirgal kumaniɗo haɓude ɗiɗo ñawuji le gollirgal mawɗo kumaniɗo cellal fa yetto laaɓal foroba wonko o haltantamen e ɗo immadaraji ɗi gollirgal ngal watta wakkati fuu so ndiyam naati e yimɓe
e heɓude fonceji ɗi e kala ndiyameji jareteɗi jo jogola mo yata feccagal sariyaji yogaji joni kay kala nokkuji ɗumin jiyata joni kay kala nokkuji ɗi yettaki gasa minen jogui machine ngaji yettoɗi sababu ɓedorade faamu ko wonde ndiyam ɗam ko ɓuuri hewde jogola ndiyameji ɗi ɗo banggal produit lollirɗo chlore
natugol ndiyameji ɗi ana mursa yonkiji ana bonna kulle ɗe yimɓe wawi nawtorade fa wuura ɗati fa yetto kulleji kewɗi goɗɗi ɗe yimɓe hasindini e muɗum noon holitiri wiide kanko dunki andanɗo kabaruji ɓili ɗi hawwal ɗon Abdourahmane Sanogo o holiti wiide ɗiɗo ilameji ana wawi yettinde yimɓel sifa ñawuji kewɗi
hakkude ɗiɗo ñawuji ɗi ana woodi ɗira ɓurite jam jareteɗam ɗo ñawuji leydi dogoru jonte polio e ñawuji kewɗi goɗɗi sababuji ɗiɗo ñawuji ɗi ɓeydoto e jammeji dariɗi ɗi ɓeydade ñawuji ɗi jammeji ɗi ne wawi sammide bonadaji goɗɗi hono rujagolɗo nokkuji kuɗɗi cuuɗi ɗum no mbawi sangude ɓeydade ɗumno ɓeydade ɗum 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 hefinan alhaali leydi
ɗiɗo haalaji ka gollirgal kumaniɗo cellal kane laaɓal foroba gonɗini ɗum docteur Amadou Kone ana narda yimɓel ɓe ndiyameji naati e mu'en immo yetto gollirɗi kumaniɗi laaɓal yalla ndiyameji ɗiɓe jarta caggal so ilan ɗam ɓettike fattawe ana saawi ñawuji mbawɗi yettindeɓe torda
jamara nde tan wawanta ɗum to yimɓele ne jiɗi natorde jammeji ɗulli ana hani ɓe nodda service ji kumaniɗi cenal e laaɓal so ɓeɗon a jogui ko gollirta yalla laɓɓinde ndiyam ɗam ɓe ɓeydorode faamu sababuji muɗum so ni ɓe andi wiide ɓe wawi nawtorede eau de javel ɗikkinoto ɗum yalla jamara nde ne wawa nawtorade ɗam
kana koɓɓe kumaniɓe cellal e leydi amen ni ka holiti wiide wakkati fuu so ndiyam naati e yimɓe ɓe gontom équipe ngaji gaɗoji immadaraji no yawiri ɓe yimɓel golloɓe le golliɗi kewɗi yalla ɓe keeɓa haɓude ñawuji mbawɗi raɓade